Lukka suura sappo e nayi aya jawee ɗiɗi yaaki sappo e nayi. Hoccu hoore maaɗa naa a goɗɗum. Nde Yeesu faami kumpitaaɓe nyaamuki nyamdu ɗon fuu e cuɓa jooɗaaki to mawɓe njooɗoto, o hokki ɓe misaalu ɗum. O wi'i, to goɗɗo humpitiima humto, taa jooɗa to mawɓe njooɗoto, ɗum gaɗoto ɗum o humpitii goɗɗo ɓurɗo maa mawngu. Nden kumpitoyɗo maa on, o waray o wi'uma, umma neɗɗo o jooɗo, ngam non bo a semtay, njooɗoɗaa to jooɗorgal cekitiingal. Ammaa to ɗum humpitiima, jooɗa to jooɗorgal cekitiingal, ngam to kumpitoyɗo maa waroy, o wi'ete, higo, umma, jooɗoya dow jooɗorgal mawɓe. Non hokkete mawngu Yeeso garoyɓe ɗon fuu, ngam mawninɗo hoore muuɗum fuu o lestinteeɗo, lestinɗo hoore muuɗum bo o mawninteeɗo. Nden o wi'i kumpitoyɗo mon, taa humpita yimɓe humtoto wuro maaɗa, taa humputu higooɓe maaɗa tan, ko mawniraaɓe maaɗa e minniraaɓe maaɗa tan, ko bandiraaɓe maaɗa tan, ko ɓe kedduɗaa diskuɓe, ngam ɓe kumpitete kamɓe ma, ɓe ngaatan maa ko ngaɗanɗaaɓe. Ammaa taa woodi humto, humputu ɓe ngalana, e jaraaɓe, e gurgu'en, e wumɓe, ɗum barkiɗinte, ngam ɓe mbaawataa waatanki maa ko ngaɗanɗaaɓe. Allah waatante nyalnde jaango, nyalnde nde o umminta mayɓe gaɗuɓe joonde wooɗunde. Nder aayaaje ɗe, Yeesu Almasiihu ko annabi Iisaa alayhi salam e ekkitina yimɓe dow joonde lestinki hoore. Bo nonno nanɗen nder aaya joweeɗiɗi yaaki sappo e go'o wi'i, nde Yeesu faami kumpitaaɓe nyaamuki nyamdu ɗon fuu e cuɓa jooɗaaki to mawɓe njooɗoto, o hokki ɓe misaalu ɗum. O wi'i, to goɗɗo humpitiima humto, taa jooɗa to mawɓe njooɗoto, ɗum gaɗoto ɗum o humpitii goɗɗo ɓurɗo maa mawngu. Nden kumpitoyɗo maa on, o waray o wi'uma, umma neɗɗo o jooɗo, ngam non bo a semtay, njooɗoɗaa to jooɗorgal cekitiingal. Ammaa to ɗum humpitiima, jooɗa to jooɗorgal cekitiingal, ngam to kumpitoyɗo maa waroy, o wi'ete, higo, umma, jooɗoya dow jooɗorgal mawɓe. Non hokkete mawngu Yeeso garoyɓe ɗon fuu, ngam mawninɗo hoore muuɗum fuu o lestinteeɗo, lestinɗo hoore muuɗum bo o mawninteeɗo. En nani nde Yeesu Almasiihu waato annabi Iisaa alayhi salam faami yimɓe garɓe humto ngon e ngoodi mawnitaare, ngam koo moye maɓɓe e ɗaɓɓita jooɗaaki dow jooɗorgal mawɓe. Sey annabi Iisaa alayhi salam wi'i, to goɗɗo humpitiima humto, taa jooɗa to mawɓe njooɗoto, ɗum gaɗoto ɗum o humpitii goɗɗo ɓurɗo maa mawngu. Nden kumpitoyɗo maa on, o waray o wi'uma, umma neɗɗo o jooɗo, ngam non bo a semtay, njooɗoɗaa to jooɗorgal cekitiingal. Ammaa to ɗum humpitiima, jooɗa to jooɗorgal cekitiingal, ngam to kumpitoyɗo maa waroy, o wi'ete, higo, umma, jooɗoya dow jooɗorgal mawɓe. Non hokkete mawngu Yeeso garoyɓe ɗon fuu, ngam mawninɗo hoore muuɗum fuu o lestinteeɗo, lestinɗo hoore muuɗum bo o mawninteeɗo. Ngam non bandiraawo am, taa yiɗi ɗum mawninma, ko yimɓe ngiirumaa daraja, to sey ngartaa lestinoo hoore, mo jikku boɗɗum, mo aadilaaku, gaɗoo ko Allah joomiraawo yiɗi. To lallay se ko walaa, yimɓe mawninte ngam jikku maaɗa boɗɗum, naa sey to a ɗaɓɓitii mawngu to yimɓe. Ammaa taa yiɗi mawnineeki, a hocca hoore maaɗa bo a goɗɗum, ko a mawnina hoore maaɗa, to lallay a lestinteeɗo. Ngam en nani annabi Iisaa alayhi salam wi'i nder aayaaje ɗen ɗo wiiki, mawninɗo hoore muuɗum fuu o lestinteeɗo. Bandiraaɓe am, baawuɓe haala mbi'i, mawnitaare en jiifol soynde ko soyal ɗon maa deftere wi'i, mawnitaare en waabootirki e Allah joomiraawo, ngam Allah yiɗaamo mawnitaare. Ammaa e mo yiɗi lestinooɓe koye, o bo mawninayɓe e deedey sarelngel o suɓi. Ammaa fuu mo mawnitaare, e mo ɗon deedey e seeɗan. gamsheedhan hin ganyu alla imu waabootira'e alla joo miraawu gamnun imidoo alla joo miraawu walla in henda in injikkuma unitaare gamtu garten ɓiɓɓe ceedhan ammaa garten lessinooɓe koye jaɓen goonga alla gaɗen ko alla joo miraawu wi'ata en nder linjiila ɗum jangeten ɗum gam garten barkiɗinaaɓe naa laanaaɓe bo ceedhan alla joo miraawu ɗawtana en faamu amin. Gada annabi Isa alayhi salam hokki yimɓe kumpitaaɓe shaawori dow no haani to ɓe garta ɓe mawnitaare to ɓe kocca ko'e maɓɓe kamɓe ɓe goɗɗum. Sey o so'ii dow kumpitoo on o waggini mo nder aaya 12 yaaki 14 wiiki, taa humpita yimɓe humtoto wuro maaɗa, taa humputu higooɓe maaɗa tan, ko mawniraaɓe maaɗa e minniraaɓe maaɗa tan, ko bandiraaɓe maaɗa tan, koo ɓe kedduɗaa diskuɓe, gam ɓe kumpitete kamɓe ma, ɓe ngaatanmaa ko ngaɗanɗaaɓe. Ammaa taa woodi humto, humputu ɓe ngalana, e jaraaɓe, e gurgu'en, e wumɓe, ɗum barkiɗinte, gam ɓe mbaawataa waatanki maa ko ngaɗanɗaaɓe. Allah waatante nyalnde jaango, nyalnde nde o umminta mayɓe gaɗuɓe joonde wooɗunde. En naniiɗo annabi Isa alayhi salam faami neɗɗo o waɗii kumpitol yidde hoore, gam nder kumpitol maako o humpitaa e koo moye e koo moye, gam o suɓii bandiraaɓe maako tan, e mawniraaɓe maako, e miniraaɓe maako, e keddu'en maako diskuɓe tan o humpiti. Gam ɗume? Gam kamɓe maa ɓe kumpitaymo, ɓe ngaɗana mo nonno o waɗani ɓe. Annabi Isa alayhi salam wi'i ɗum walaa barka, gam non o wi'imo, taa humpita yimɓe humtoto wuro maaɗa, taa humputu higooɓe maaɗa tan, ko mawniraaɓe maaɗa e minniraaɓe maaɗa tan, ko bandiraaɓe maaɗa tan, koo ɓe kedduɗaa diskuɓe, gam ɓe kumpitete kamɓe ma, ɓe ngaatanmaa ko ngaɗanɗaaɓe. Ammaa taa woodi humto, humputu ɓe ngalana, e jaraaɓe, e gurgu'en, e wumɓe, ɗum barkiɗinte, gam ɓe mbaawataa waatanki maa ko ngaɗanɗaaɓe. Allah waatante nyalnde jaango, nyalnde nde o umminta mayɓe gaɗuɓe joonde wooɗunde. Ɗo en nani Yeesu Almasiihu waato annabi Isa alayhi salam e waggina kumpitoyɗo mo e hokka mo caawori haa maa e eɗen hannde nder ko ngaɗeten fuu nder joonde meeɗen. To en ngaɗu koo ɗume nder yidde hoore e riiba ɗum keɓeten to duuniyaaru tan, ammaa nder ko ngaɗeten fuu en ngaɗu ɗum ngam Allah e heɓuki barka tabitittoo ɗum, naa barka daga yimɓe ɗum tabitittaako. Gam hannde e jaamanu meeɗen ma ayiyay woɓɓe to saahoto eɓe kolla yidde hoore, gam eɓe saahoo yimɓe ɓe ɓe anndi jaango ɓe kokkitayɓe, ammaa ɓe kokkataa ɓe ngalanaa ko talaka'en. Annabi Isa alayhi salam wi'i non wooɗa, gam ɗum walaa barka tabitittoo ɗum. Gam non annabi Isa alayhi salam wi'iɗo, ammaa to en saahoto sey kokken ɓe ngalana maraaya'en, e jaraaɓe, e gurgu'en, e wumɓe, ngaɗen ɗum bo naa gam yiiki gite ko yimɓe mana'en, ammaa ngaɗen ɗum nder yidde e yurmeende gam Allah. Lallay se ko walaa to en ngaɗii non Allah joomiraawo barkiɗinay'en. Bo nonno nanɗen annabi Isa alayhi salam tabbitinanii en nder aayaaje ɗen ɗo wiiki, taa woodi humto, humputu ɓe ngalana, e jaraaɓe, e gurgu'en, e wumɓe, ɗum barkiɗinte, gam ɓe mbaawataa waatanki maa ko ngaɗanɗaaɓe. Allah waatante nyalnde jaango, nyalnde nde o umminta mayɓe gaɗuɓe joonde wooɗunde. Gam non bandiraaɓe am, emi do'o, Allah joomiraawo walla en, ngaɗen ko Allah yiɗi nder joonde meeɗen, ngarten lessinooɓe ko'e gam keɓen mawnineeki to yimɓe e Allah. Ɗum maa Allah joomiraawo walla en gam koo ɗume ɗum ngaɗeten nder joonde meeɗen, ngaɗen ɗum gam Allah, naa gam yimɓe ngi'a mana'en, gam keɓen barka tabitittoo ɗum duuniya e laahira. Allah joomiraawo ɗawtana en faamu aayaaje ɗe. Aamin.